Fathers intimate with their children, part 2.
Ubale wa abambo ndi anawo.
Ndatenganso Malakai, chapter 4, ndi meya 5 kulekeza 6. Pakuyambanso phunziro la chiwili. Mverani tsono. Ndidzakutumizirani Eliya mneneri lisanatse tsiku lalikulu lowawitsa la Ambuye. Ndipo adzatembenuza mitima ya Atate kwa ana ndi mitima ya ana kwa Atate. Koma ngati izi sizidzachitika, ndidzadza ndikuliukantha dziko ndi kutemberero. Apa ndi pachifuwa cha uthengawu. Mzimu wa mneneri Eliya udzathandiza Atate kutembenuza mitima yawo kuya ana awo pamene akukula. Ndipo udzalimbikitsa ana kukonda abambo awo. Ndi zolinga ziwiri zosiyana zotchulidwa apa. 1. Abambo akuyenera mwachilungamo kukonda ana pamene akukula. Ndi kukhala okhudzika nawo. Yehova akunena izi kuchokera kwa Atate monga Akolose chapter 3 ndi meka 21. Imene akuti Atate musapshinje ana anu popewa kuwasokoneza. Number 2. Ana ayenera kuyamba kukonda ndi kulemekeza Atate awo kuti ayankhule ndi mioyo yawo. Malamulo 10 anena za izi kale. Lemekeza Atate wako ndi amako kuti masiku ako achuluke mu dziko lomwe Ambuye akupatsani. Phunziro lili kukhudzana ndi kufunika kwa Atate kuti akhale ofunitsitsa pakutenga gawo lalikulu kwa ana awo. Ndi cholinga choti achinyamata akhale ndi abwenzi woganiza mwa uzibambo kapena mwa chikulu. Pakukhala amuna okhudzika ndi chilengedwe cha Yehova monga anali maganizo a Yehova chilengedwere cha dziko. Ndi kuti atsikana aphunzire kuti abambo kapena amuna mwachindunji ndi woyenera kuwakopa. Akanakhala azibambo anayamba izi kuchokera pachiyambi, ndiye kuti ana awo akanawalomekeza ndi kuwakonda ndi kukhala ophunzitsika. Izi ndi zoyenerera kumabanja amphamvu kuti ana awo akule munchidziwitso cha Yehova ndi kuti akhale olimbikika pakukula mumgwirizano wawo ndi Atate akumwamba. Ngati ana angakhale mundondomeko iye, zingawapangitse kukhala moyo wa uzimu, ndipo adzakhala atsogoleri amphamvu, atsogoleri achizibambo komanso achizimayi mucholinga chopatsidwa ndi Yehova, ndi mabanja ndi midzi ndi mayiko adzadzuka kukhala pamwamba. Ndikufuna kunena kuti nthawi ya masiku a Yesu ndime ziwiri zomalizira za chipangano chakale zikupereka chidwi chambiri. Anthu a ku Israeli anali ali kuyembekezera kubwera kwa odzodzedwa wa Yehova, mpulumutsi kapena Eliya kapena neneri. Izi zingokhudzana kapena kutanthauza uneneri mbuku la chipangano chakale. Anali kumuyembekeza iye mmasiku awo. Tiyeni tione malemba oshepa kuti tioneza chiyembekezo cha mphamvu cha anthu. Ndipo angakhale kwa Yesu phunziloli linali lofunikira kwambiri. Choyamba tikuwerenga Mateyu chapter 2 ndi meyaka ya 1 kulekeza 6. Atabadwa Yesu Kristu mumzinda wa Yudeya mmasiku a mfumu Herodi, anzeru akummawa anadza ku Yerusalemu ndi kufunsa ali kuti amene wabadwayo mfumu ya Yuda. Pakuti taona nyenyezi yake yakummawa ndipo tabwera kudzamulambira iye. Pamene mfumu Herodi atamva izi anali wokunzika ndi Yerusalemu yense ndi iye. Ndipo anayitanitsa ansembe onse akulu ndi alembi a anthu ndi kuwafunsa komwe mpulumutsiyo adzabadwira. Ndipo anati kwa iye, ku Betelehemu wa Yudeya, pakuti kwalembedwa ndi aneneri, iwe Betelehemu, mumzinda wa Yudeya, suli wang'ono kwa atsogoleri a Yudeya, chifukwa kuchokera kwa iwe kudzadza mtsogoleri amene adzaweta kapena kutsogolera anthu anga a Israeli. Mafunso wokambirana. Fuso nambala 1. Tikukhulupirira kuti anzeru akummawawa anali agulu la anthu a ku Israeli lomwe linatengedwa ukapolo kumpoto kwa ufumu wa Israeli, kumene adakhala zaka 490 kalero. Mukuona kuti anzeruwa amadziwa tanthauzo la nyenyezi chifukwa mwachidziwikire analinso akuyembekezera kuti posachedwa pa kudwabadwira mfumu ya Israeli. Fuso nambala 2. Mukutha kuona kuti mfumu Herodi Mteradi anali wokhudzika ndi izi. Anali wokhulupirira wowukira amene amasunga atsogoleri a uzimu a Israeli kukhala oyang'anira tsiku ndi tsiku pa mioyo ya anthu. Kodi analinso woyembekezera Mesiya kapena anali wamantha ndi Yesu kuti atenga malo ake aufumu? Fuso nambala 3. Kodi wansembe wankulu amaganizira zimene zidzachitika? Kodi adagwiritsa uneneru woyenera? Panali uneneri wokhudzana ndi wodzodzedwayo, kapena mpulumutsiyo, kapena Eliya, ndi za mneneri, ndi malingaliro onse anali nawo, ansembe, ophunzitsa ndi anthu ena anali wolabwa kuti ndi uneneri uti, umene udzakwaniritsidwa apa ndi Yohani chapter 1 verse 19 kulekeza 27. Uwu ndi umboni wa Yohani pamene Ayuda anatumiza ansembe ndi Alevi kuchokera ku Yerusalemu kumfusa iye, iwe ndi ndani? Ndipo Yohani anavomereza ndipo sanakane ayi koma kuvomera, ine sindine Yesu. Ndipo anamfusa iye, nanga ndiwe yani? Ndiwe Eliya? Ndipo anati, ayi sindine. Ndiwe neneli? Ndipo Yohani anayankha, ayi. Ndipo anati kwa iye, ndiwe yani tsono? Chifukwa tikuyenera tikapereke yankho kwa iwo wotituma. Ndiye uti chani iwe mwini? Ndipo anati, ndine liwu la iye wakulira kuchipululu kupanga njira ya Ambuye, monga neneli Yesaya ananena. Ndiye anthu awa anatumizidwa ndi Afilisti. Ndipo anamfusa iye, nanga ndi chifukwa chani ukubatiza ngati siwe Kristu, kapena Eliya, kapena neneli? Ndipo Yohani anayankha iwo, ndibatiza ndi madzi, koma paima wina pakati panu amene simudzamudziwa, ndi amene abwera pambuyo panga, ndi amene anayikidwa ndi sanabwere ine, amene ngakhale chingwe chake cha nsapato sindingathe kumasula. Luka chapter 9 kuyambira 18 kulekeza 20. Ndipo kunali kuti pamene Yesu Kristu anali kupemphera payekha, ophunzira ake anaphatikana naye. Ndipo anawafunsa iwo, kodi chigulu cha anthu amati ndine yani? Ndipo anayankha, Yohane mneneri, ena amati Eliya, ena amati mmodzi mwa aneneri akale wa ukanso. Ndipo Yesu anawafunsa iwo, nanga inu mumati ndine yani? Ndipo Petulo anayankha, ndinu Yesu Kristu wochokera kwa Yehova. Marko 6, ndime ya 14 kulekeza 15. Ndipo pamene mfumu Herode anamva za Yesu, chifukwa anamva zambiri dela lonse, anati, Yohana Mbatizi wauka kwa akufa, ndipo mphamvu yake ikugwira ntchito mwa iye. Ena anati ndi Eliya, ena anati ndi mneneri kapena ali modzi wa aneneri. Zinali zodabwisa mmene Israeli mwa masiku a Yesu anali ndi chiyembekezero kuti mpulumutsi wawo abwera posachedwa. Angakhalenso ansembe anali kuyembekeza iye. Anali akufufuza za aneneri amene Yehova Atate anamulonjeza zakubwera kwa mpulumutsi wawo, amene adzapulumutsa iwo. Amatha kudziwa za buku la Danieli kwambiri ndi nthawi ya zanyengo monga zinachitika chimodzi-modzi monga ananenera, ndipo zinawapangitsa kuyembekezera kuti abwera posachedwa. Ayudawa amadziwanso za mneneri Malaki bwino lomwe ndi uneneri wake wokhudzana ndi Yehova Atate potumiza mneneri Eliya kudzatembenuza mitima ya Atate kwa ana awo ndi mitima ya ana kwa Atate awo. Ngakhale atsogoleri a Chiyuda anali ndi chiyembekezo, samanzindikira Yesu ngati mpulumutsi wawo pamene anabwera. Anali ndi malingaliro awo za mmene adzaonekera, osati ngati munthu amene timudziwa. Sitingathe kumdziwa Yehova ngati tili adama kapena wonyada ndi kukonda chuma ndi kudzikuza koposa iye mwini. Ndiye anthu ambiri ku Afrika amakhulupira kuti Yesu ndi mwanadi wa Yehova. Mpulumutsi ndi Yehova wokonda anthu ache, ndi cholinga choti tibwerere kwa iye. Koma pokhulupirira izi ndi zofunikira kwambiri kuti tili ngati anthu a Chiyuda wolandira uthenga wa Yehova kuti mzimu wa Eliya udzafuna kubweza mitima ya Atate kwa ana awo ndi mitima ya ana kwa Atate awo. Kodi tili azibambo wofunitsitsa ndi wokonzekera kutero? Ngati ti ana tikuyesera mawu awa a Yehova, ndiye ife ma Africans tipitiliza kukhala pansi pa mutemberero. Tembereroli likhoza kuchotsedwa, koma zikufunika kuti ife abambo mwakhama tikhale okhudzika ndi mioyo ya ana athu, pakuwakonda, kupemphera nawo, kuwaphunzitsa mawu a Yehova ndi mmene angakhalire mu umoyo, kuwabweretsa pamodzi pakuwawongolera ndi kuti tiwapatsenso mwambo pamene achita chinthu chomwe ndi cholakwa. Izi ndi zofunikira kwambiri chifukwa ana amafuna Atate amene ali okhudzika ndi mioyo yawo monga mmene amachitira azimayi awo. Azimayi ali ndi kumvera uku chifukwa Yehova anachiyika ichi mu mitima yawo. Koma ife amuna sititchedwa kukhala odzipatula ndi odzikonda tokha ndi zisangalalo zathu. Ngati ife sitiyamba kukonda ana athu ndi mitima yathu ndi kukhala wokhudzika nawo, ana achimuna sadzayamba kuganiza kwambiri ngati amuna achitira. Malo mwache amatengera zamakhalidwe ndi machitidwe ndi kuganiza ngati azimayi awo. Mumphunziro 46 tinayankhula za udindo wolengedwa kwa mwamuna ndi mkazi pa chifuniro chache. Ndime 43 tinakamba za zina zosiyana mumphunziro lokhudzana ndi udindo wolengedwa kwa mwamuna ndi mkazi pa chifuniro chache. Tinakamba za zina zosiyana zamachitidwe amene amuna ndi azimayi amakhalira mmaganizo chifukwa chakusiyana kwa chibadwidwe. Zobwerazo ndi zofufuza zidzaonetsa machitidwe awa. koma machitidwe achikhalidwe chathu chomwe Yehova anatilenga nacho chidzakhalabe mwa ife.
Apa pali mwa kusiyana kwa zina zomwe tiziona. Chikhalidwe cha maganizo amamuna chimakhala chogawana pamene chikhalidwe cha maganizo ankazi chimakhala chodalira motsogozedwa pa zimene akumva mthupi ndi zimene mzimu akumuuza. Izi zimapangitsa azibambo kukhala ozama pakutsogolera banja ndi mzinda.
Number 2. Abambo kapena mwamuna amamvetsera bwino ku zinthu zakumva pamene azimayi amamvetsera bwino ku chilangizo chooneka.
Number 3. Amuna amathetsa mavuto awo pakulifikira mwandondomeko ndi kuonetsesa mbali ya vutolo mwandondomeko yoyenerera. Akazi amaganiza kuti angathetse mavuto awo ndi malingaliro amene anachitika pa zomwe zinachitika mbuyo. Izi zikuonetseratu kusiyana kumene kupangitsa amuna kukhala atsogoleri woyenerera. Malingaliro chabe mwa mzimayi amamusiya pa chiopsezo chakunyengedwa chimene sichili chabwino pa utsogoleri mumabanja komanso mu mzinda.
Number 4. Amuna amaona zosiyanitsanzo kuti aphunzire kuti apange chisankho chabwino kutsogolera. Azimayi amangoyang'ana ndi kufunafuna pakupanga umodzi. Iyi ndi mphatso yayikulu monga imathandiza banja kukhala pafupi limodzi mu mgwirizano.
Number 5. Abambo amayika ndondomeko ya zinthu moyenerera pamene maganizo akazi amakhala obwerera mbuyo.
Number 6. Abambo amakhala olingalira za nthawi pamene akazi salingalira za nthawi.
Number 7. Amuna amayendetsa zinthu ndi kukhazikitsa mwandondomeko pamene azimayi malingaliro awo ndi ofalitsa zinthu mobwerera mbuyo.
Number 8. Abambo amayendetsa chitukuko malingaliro pakuyankhula zinthu za ndondomeko yabwino ndi kuyika ndondomeko pakulemba pamene amayi amakonda pakukhazikitsa zinthu pakujambula.
Number 9. Abambo amayankha mafunso dzera pakuyesedwa pamene azimayi amakonda kuyankha mafunso momalizira.
10. Abambo amayankha mafunso kudzera poyesedwa pamene akazi amakonda kuyankha mafunso akumapeto ooneka womasuka.
11. Abambo amadziteteza kumachitidwe athupi monga sali okhazikika pakuchita chilungamo pamene akazi amakonda kusiya zikhumbo zawo kuti zipite.
12. Amuna amaona kufunika kwa ndondomeko ya ulamuliro pakusunga madera awo moyenerera. Azimaye amafuna ulamuliro wogawana umene pakuona sukhalanso ulamuliro ngakhale pang'ono amangofuna kumapanga ziganizo pamodzi.
13. Kulangiza mwana kumabwera mwachilengedwe kwa mwamuna mkazi sakonda kuchita choncho.
14. Amuna amafuna kuona mosiyana pochita zinthu pamene akazi amaona kulumikiza kwa zinthu.
15. Amuna amakhala odziyimira okha pamene azimayi amafuna kukhala odalira.
16. Abambo ali ankhondo pamene azimayi amabweretsa anthu pamodzi muntendere.
17.
Abambo amatenga pamene amayi amapatsa.
Mafuso okambirana. Fuso 1. Mukuta kuona mundime yokudzana kusiyana kwa abambo ndi amayi, kuti anyamata sanga kale amuna oyenelera ngati alibe zitsanzo zabambo amene angamutsate ndi machitidwe akuganiza ndi kuchita zinthu zimene angatsatire. Tu, mukutha kuona kuti ngati nyamata angakule ndi mayi, angaphunzire kuganiza ndi kuchita zinthu monga mayi ake, ndi kukhala mu bale odalira osati kukhala mtsogoleri oganiza mozama. Three, kodi ichi ndi chifukwa Afrika ali ndi utsogoleri wochepa pakati pa anthu ake pakupanga mabanja ndi mizinda kuti ichite bwino? Four, mukuzindikira kuti abambo ali ndi njira ya chilengedwe imene ingawapange iwo atsogoleri oyenera kukhala ndi ulamuliro? Five, mukutha kuona njira yodabwitsa ya chilengedwe ya kugwiritsa mtima womwe Yehova anapatsa mzimayi kuti akhale opambana pothandiza abambo ndi kusunga mabanja pamodzi kudzera mchikondi ndi mchisamaliro? Six, mkazi amakonda ndi kulemekeza pakutsata abambo ndi kuwachitira chopambana ndi kupereka nthawi yake kwa ana monga chimodzi-modzi. Kodi izi si zinthu zopambana? Kodi azibambo sali ozikika mmaganizo mpakulemekeza azikazi awo? Seven, kodi tikutha kuona ife abambo kuti tili ndi ulemu malingaliro kwa akazi athu kapena pa chikondi ndi chitetezo chimene iwo achifuna kwa ife? Number 8, kodi Yesu sanatiphunzitse ife kuti munthu wamkulu mu ufumu wa Yehova ndi amene akhala kapolo wanzache? Number 9, kodi akazi athu ali akulu mu ufumu wa Yehova chifukwa kuti ali ndi mtima weniweni wa chilungamo wa ukapolo? Ten, kodi ife ngati abambo tingakhale bwanji wamkulu mu ufumu wa Yehova? Kodi sipakukhala kapolo wachoonadi amene wapereka moyo wake kwa mzimayi, kwa ana komanso kwa zake pakuwayeretsa iwo kudzera mchiphunzitso cha mawu monga Yesu anachitira ndi kupereka moyo wake kwa iwo onse? Tiyenitinene pemphero ili. Atate Yehova, khalani ndi chifundo ndi ine mwana wanu. Muchotse mtima una uliwonse wodzitukumula, wodzikunza ndi kundithandiza ine kutsata ndi kudzera njira ya chilungamo pakumulambira Atate wa Yehova Yesu Kristu mu mzimu ndi choonadi. Uku ndi kumapeto kumaliza kwa phunziro limeneli. Ambuye akudaliseni.